Kota Kifaru.
Test is on this beat, ladies and gentlemen.
Una muda na waza ni vimbe niringe. Nikilinga na mlingia nani? Mana kichwa ni kumeja mazonge. Wazazi wangu wawapo duniani. Laiti kama ningeweza kuomba wazazi wangu waludiswe, ningemrudisha mama na baba ili na mini deke. Lakini noma huku mtani au ndugu ndo anataka nizalilike. Upendo hakuna, amani hakuna, nia yao mimi nichekwe. Kweli yatima deki, yatima deki, yatima deki, anayopitia hayaelezeki. Kweli yatima deki, yatima deki, yatima deki, anayopitia hayaelezeki.
Kuwa yatima kazi, usinione nalia, nalia, nimepoteza wazazi.
I wish angekuwepo mama, angeniona mwana, jinsi ninavyopambana, angeniombea sana. I wish angekuwepo baba, na hivi alivyonipenda sana,
na tena tulivyofanana, angeniombea sana.
Laiti kama ningeweza kuomba wazazi wangu warudishe, ningemrudisha mama na baba ili na mimi deke.
Lakini noma huku mtani au ndugu ndo wanataka nizalilike. Upendo kuna, amani hakuna, nia yao mimi nichekwe.
Kweli yatima deki, yatima deki, yatima deki, anayopitia hayaelezeki. Kweli yatima deki, yatima deki, yatima deki, anayopitia hayaelezeki.